ɓiɓe jooɗi dambugal cuura gam to ɓe baalata. Jeccetoɗo dow inde sukaaɓe école, o holli wiide no waɗa sukaaɓe rewɓe 200 warɓe kooƴi are mu'en. Nani ko o haali:
rewɓe ɓen no gara, ɓiɓe garda kartuji maɓɓe, min ƴeewa nden ɓe naata ɓe aɗa are maɓɓe ɓe kuuta. Miɗen ɗo faa yannde joyi laasara, no woodi warooɓe powtinami.
Nder cuura gam suudu woodunu lamba A 3, Aisha e Zuwera no watta are mu'en nder wali siyal. Ɓe accay fuy gaɗa maɓɓol janngirde nden o weerana wuro sakiike makko gorko nder banngeere Madina, ko dilludu kilooji no, junngo nano e janngirde université nden. Nani ko sukaaɓe roɓɓe kaali:
wuro mawnan gorko gom mi jooɗowi, nokku on no hanƴanimin sanne, nden ne tilay mi hoota dooso mi jooɗowo wuro amin. Ɗum wala iɗum soƴƴoro gaɗa, tammude gom fudu wala. Mi hootan gaya ton wuro amin woni, o waɗi ɗum no hulƴini. Nde ɗo to himɓe pukkoto on mbaama, nden ne hano to jange ton ni omba, ngam ɗuuɗal himɓe fuu gala to jooɗe, ɗo ni ɓe goni iɓe jooɗi. Nde himɓe gala to jooɗo du, filla jannde wala.
C'est pas possible.
Jangirde université den no yewi, kala suuji din ko wata wakale majji, gada bononda gada do nyande subaka altine den battitol goldon fu woni waday. Min tefi fama to horebe jangirde den he ministère haujine e jangirdeji hakkuneji dey min kebay fama fu ko ƴuyto mabbe studio kalangu Umu Umaru.